atoka kumusambu tokirizi bakugogereza ne bakuwero bwerere umahatukum bamama bafe nebanga muri olwabanga bali mulevemo nibo atakusaba mahali umahat Allah yatugana bamama bafe hurrimat alaykum umahatukum Allah yatugamba mbaziza mwazizi bwako bamama bamwe bamama tetuba wasa khitiba toyogereza abantu bano musanvu somba tulaba abokuna abana tulabeyuna abalala nga baba kugaana mu ngaana ya kaseera waliwo engaana zino zaawulamu emiteeko ebiri waliwo hurmatu muabada nga togenda kumuwasa ne boliba oyagala otya wasani yusamma hurmatu muakkata kiseera kituuka mwana watasinoogera ki n'omuwasa lwaki iza zaalatin العلة إذا زالت العلة إن سوغي كوغانا بيفاو سبولوكو موسى أما السبعة ومسامو مهما كان الأمر لا ينبغي لك تغيين لك بوسى حتى يوم القيامة إذا أمهاتكم تكرز وكوسى بماما بفي بماما تكرز ماما إنا كزالة بيندكو ماما كزالة تكرز وكجراتي كمو غريزة أنو جاون جو غريزة ماما اسمان يوبانا كريزة لا شيخ تكريزيوا كغريزان يوكو ثانيا ووكو بلي أتكريزيوا بناتكم إلا الله نابو قلقوا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم نابا نابا موي شوالاتو نبي تستقل شتيا سما نبو قلقوا وزا مستانقوا يوم القيام سبيو نبي قولي باكم مشالة بيسو ولوكتام ولكي ني الله يموتو غانا أبانا فابا ولا الله يباتو غانا تكريزيوا كغريزان مواناو abo kusatu Allah nabatulagira natugamba nti wa akhawatukum hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum ne banyinafe Allah baganye mwanyo kune bwalunju watya ne bwabanga kusanyusa atya ne bwofuna chansi no sigala naye haramaha Allah alayk Allah yamukuziza ko tugabye abantu musambu abokuna Allah biyatugana okuwasa amma tukum amma huwa oba hiya okhoti li abik okhoti li abik yenna mwanyira wa kitawo ayitibwa ammatun yenna mwanyira wa kitawo naye bamukugana tojaki tomwogereza owokutaano bwe batugana wa khalatukum ni khala yani ukhti li ummik ukhti li ummik muganda wa mama wo baba muyita bache mu Luganda muganda wa mama wo eh aba mama wo mama moto ati wabanga yasinga nyoko era sigala moto yeta genda kula eh mama wa muganda wa mama wo ate mukachikawo yiba muyita batya mama wo muto ene yaba mama wo muto eh asigala mukachitawo aba mama muto kati tugaziwe mu Luganda buli omunga bana basobote kati Allah nakulaga abalala nti umana wa bintu al-akhi bintu akhi ni mwala wa muganda wo muganda wo yazala umana Allah ya muwa mwala na hitu mwogereza wa bintu al-ukhti ilamu ichitio ni mwala wani wa mwanyoko abantu abo Allah ya batu gana ala abadiyya tuwagena kujayo chansi yonna okiriziwe okuwasa abantu abo obokubogereza tusana tubamanye mas'alatun khatira yeta akwetegereza nnyo biidhnihi subhanahu wa ta'ala idhan abantu musambu harramahunna Allahu alayna Allah yabatugana okubeera nti tubogereza tubafune mwembaga songa kyaliwo nga abantu bakajja mu nsi sobola okuwasaba nnyoko nga tebalina mutawaana era kino ensonga lwaki ogamba nti kyasigale baga nti oyono balo balowo singa mwannyoko abeerawo abantu abakulu baga nti oyo balowo temubiwulyako lwaki kubanga abaana ba Adamu baali bewasaŋŋana abaana ba Adamu baali bawasaŋŋana taata y'omu ne maama y'omu kati agamasala ne gaggwaawo mu mbeera efaanagana byetu Allah n'agaziriza ddala ala isilaamu amma abaana batugaana okubawasa bimuswahara olw'obuko era nabaana abaana tetubawasa bimuswahara bali binasabin lwa musaayi abo tetubawasa lwa musaayi ate bano abaana tetubawasa bimuswaharatin lwa buko tukitegeera bimuswahara tetubawasa bakyala bana asookera ddala zaujatu abi muka taata taata singa bamuwasizaako omukyala yenna taata n'awasa omukyala tokkirizibwa kugira ki kumuwasa oba mwogereza oyinza okuba kitaawe yakuzaala awaka nga wooli ng'oli muntu mukulu naaliza akawala nga kato nga kajiira ddala mu ggwe tekaga nti mungu ono wallahi agabudde talina byagabudde ayuhal ikhwa oyo nnyoko yennyini wadde nga takuzaala abeera maama wo obusiraamu bwamugaana bimuswahara olw'obuko owokubiri obusiraamu bwe bwagaana zaujatun ibuni zaujatu ibuni olina omwana wo omwana wo n'awasa omukyala mukyala oyo tokkirizibwa kumuwasa ntegereke muntegeera abaganda bamuyita bati mukamwana tuwetantala kumuwasa so nga ate waba alina omwana ye ate omunona bw'aba alinayo omwana guyazaala ewalala ate oyo lwa ddembe okumukuba embaga oba muntegedde tugambe nti shariica yekulembera entegeerayo so si ntegeerayo kukulembera ki singa onoogikoza bwoti otomedde tujja kulaba ngaonyonyanga tozoogende so nga tezaluso ogirezi kati tobikwataganya entegeerayo naki ne shariica gireke kulamule okkirize bukkiriza tugambye taatawo bw'abanga wasiza omukyala yenna ye tokkiriza kumuwasa ng'omukyala oyo yennyini sawa addakhala biha au lam yadkhulu biha oba yeegasse naye oba teyeegasse naye wofulira kyansi yonna towasa mukyala oyo kitegerekese ayinza okumuwowana taweegatta naye la yajuzu lak an tatazawajaha gwe tomuwasa ng'omwana naye ate wabanga yalekayo omwana gwe yazaala ebbali atali mu kitaawo ao naakuwa furusa kyansi oyo muleeti halaali talina buzibu maama waafumbe wano omwakitaawo ate nawe omwana wali afumbe ewuwo obitegeera aha gwe tunda ku lutimba olabe ojja kutegeera woyagala abo abantu abeeka kibaita muswahara tugambye maama mukakitaawo so nga kyaliwo kabula al isilaami baali kaanu yuhilluuna dhaali bo baali bakikolera ddala bulungi nnyo nga mukakitaawo alina omuwasa bwoba omwagadde ng'omuwasa falamma ra'a dhaalika rabbuna jalla waala rifuju bwaliraba n'alyogerako wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisaa kitegerekse ila ma kad salaf okujjako bye baali bakola eri mu butumbaavu ebitwabireka naye kati nga siraamu bwe bwajja hurrimat alaikum abakyala abo mumagireki mubaleke walakinna iza kanat imra'atu laha bintu min zawjin akhar yafumbirwe yagenda okujja wano ng'alinayo omwana n'akusangamu gwe eddenzi oyo tokwatako naye byeryana tolina buzibu lwaki aba muntegere ayo alikwa lwaki tumuwasa olw'ensonga simattuse mu musaayi
kati kubanga wedira mbizi bali bambwa eliya muzati amuzala mu musayi kuno ali musayi mulala yasima tukaka tachi ali mumwe wabula inajagira ki au muntegera Yohanasi muntegera owoku satatakirizwa kuwasibwa bintu zauja bintu zauja mchara wogo wasiza oli abadde mama wayogedde mkadde wa abadde mama kakati ono mchara wogo olese alino mwana kuyajira ki gwazze naye bamuyita rabiba rabiba tiba murabu gobadde olabirira Allah shabakan waraba ibukum allati fi hujurikum min nisa'i naba naba nabe omuchala bazze nabo abakulide fi hujurikum mu nyumba za mwe timuba wasa allati dakhaltum bihinna bemwe gasse nabo nina gatwa illam dakhaltum bihinna sengate mwe gasse nyo kwacho jomu wase ogenzo kumuleta nga ina embaliga nokatla ebintu inakwadde byonna birekeddayo wiwamu zisibira na mukyala wambaliga notegatta naye kalate muwala wasobola okujja n'afumba mu makaago oba Allah n'agira omukyala n'afa ekiro ekyo ng'alisiri muwala we omukulu omuwala muleeta ajagire ki ajja afumbe ntegereka kati shamsi yagamba nti allati dakhaltum bihinna katwebuza tumebasegasse naye osobola okumuleeta kusaba atugamba muleeta fala junaha alaikum tuwali mutawana gonna kanagamba sharutu endala allati fi hujurikum abakulidde mayumba gammwe kati waba akulidde ebweru muleete sharutu egamba wakulidde maki mu mayumba gammwe kati waba akulidde ebweru muleete aliyu masala ga ali baba gantu twali mutawana kumuleta ingali banga lya malanga takulide mu nyumba muleta walakinna hadhihi masala manauha baga gana nibwa banga takulide mu nyumba yo madama nti mama yo wamuowa niwe gatta naye la oba kulide mu nyumba batakulide mu nyumba shautu baji goba owokusatu omchala owokuna owokuna ya aluwa owokuna omukyala gwe tutawasa bamuyita zaujatu ibuni zaujatu ibuni omwana wo ayina omukyala la omuzawuja yani nazaala tugira ki tokkirizibwa kumuwasa nazaala wabula ate abaana baalina bokkirizibwa okugira ki okkirizibwa okumuwasa omwana we wanazaala okkirizibwa okugira ki okumuwasa kati bwetutayo kusenga nesenga w'omukyala tugenda kumulaba maasaawo osobola okumuwasa nga tolina butawaana gonna muntegedde oba bikyagani togedde abantu musanvu tebawasibwa olw'obuki olw'omusaayi Allah yebatugaana summa bayyantu lakum ne mbagamba nti ate olwo wetugaana okuwasa bimuswahara olw'obuko baba abakyala bameka baba abakyala bana abakyala bana abana tubanyonyodde bulungi oba mukitegere kati waliwo ate abaagaanibwa muakkatan nga kiseera buseera kyebakugaanye kiseera buseera babakugaana naye nga ate senge illatun iza zaalati illatun almaniatun iza zaalati illatu almaniatun senga embeera ekugaana abakyala bano eggwaawo tewali kikugaana kubeera ng'ogira ki ng'owasa abakyala abo kyokulabirako Allah yatugaana an tajimau baina al ukhtayn tokkirizibwa kuwasa bawala baluganda babiri abawala baruganda babiri no bateka mu nyumba la yajuzu zalika shar'an walakin idha zalat al'illah almani'ah senge nsonge tugano kuba wasegwawo omuchalo lyogo mujirati solo kumwe kafauka wafati wahida minhun singona alimo mufumba afa tubali chikugana kule toli sababu dhalika anna uthmana radiyallahu anhu tawazzawaja bintan rasulillah sallallahu alayhi wasallam mwala wa nabi ba muwasa falamma kana an-nabi fi ghazwatil badr fakana falamma kana an-nabi fi ghazwatil badr mawli gamutuka ghazwatil uhud badr nam mawli gamutuka ko mwana wali bubi wa mata mwana yunafa bwa malo kufa mwala wa nabi sallallahu alayhi wasallam wa malo kufa mwala wa nabi sallallahu alayhi wasallam atadiruna madha hadath nabi shi yakula shi wazawajahu nabiyu sallallahu alayhi wasallam umal kulthum namu wa mwalawi na kama law kana lisalisatun singamba deyo no woku satnali bande muwa usman alayhi salatu wasallam lidhari yajuzu yajuzu an tatazawaja bintayn awala bilo sobolo kuba wa saba tatu omuli mama yomu bisharutin ay yufsila ahaduhuma ununga buddewo muna sobolo kuyingirawo kati kibaita nikahu hurmatu muakkata kwa kisera busera ogatta buluganda ababiri mu makage gam tegerikes munsonge endala senga womukazi oli mukazi wo sengawe amatu lizawjik nayo ukirizibwa kumuwa yebwa ita senga nayo ukirizibwa kumuwa sharutu emkuwawesa ngono mwalawe talimu tubagatte babiri senga wayagala kumuwasa ono mute senga sokolo kufumba umakaga mwalawe naye شرط المانع وباء عله المانع اي تشتغانا كيكي ان تجمع بينهما لبفومبا مشيرا جيشم نوبامو مبانغسيزا ولا لا سينغا بيرانغاي مشالاو نونو مولاي مشالاو لا يوزاري سلام بوكوغان اذا تولي كتشغامبو الخطبه باني باكريزي بوكو اوكو اوكوغيريزيبوا اني مونتيغيرا وبا بيكالوبام singa womuchalo muwasa ebanga lya malantu yomwala tajiraji talim wakadhalika khalaha khalatuha nima gwaita muganda wa mama we nayo subulu kumuwasa singa naye abelanga tajiraji tobagatse mu makage gamu abantu abo yajuzu bakirizibwa okuwasibwa mu mbeera zetugenda tunnyonnyola grupu ilana jibata kiliza kuwela ngojiwasa Allah ya bongela kumu Qur'ani abashala alati arudha'anakum abashala abajiraji ababa yonsako singa abashala abu wali wo incidence yon na nofu no mchala no muyonkako mchalo yibu muyonkako tokirizi wakuwasa mchalo uyu yenyine mchalo yenyine tumuwasa wakadhalika nabana bazadde nabana bazadde sinsonga bazadde wa muyonkako oba bazadde wasanga ya bazaladda abana wona bila haram alayka kati hurmati ridha'a ka hurmati nasabin ebizira ku musayeri byebizira dalane kuki nono gwayonka naye kubere lyerimu abibiti wa mitegera wa wagani kati umchalo tokiriziwa kuwasabana be nabana baba nabo kubanga babira baganda bo naba bana baba baganda bo kati bali bana baba chi baba baganda bo baba bana baba nyoko usilamu tugana bulungi okubeera nti tuwasa abantu abo ya al hadith bara atunyumiza bulungi bara agamba nti laqitu ammi raqitu ammi nasisinkana tata wange mukuo faqultu lahu wa huwa ma'ahu warayatun wa qultu lahu ngakutte ekisi kitala nemboza nti aina turi tatu ulagawa muzeyi ulagawa nagamba nti ila rajuli arusalani nabiyu sallallahu alayhi wasallam ila rajuli antumi eriwo musajja tazawwaja mraata abihi yawoye mukakitawe an adriba unkahu wa akhudhu malahu angabye ngende mutte ne mali yenjikunganye njimutwalire sallallahu alayhi wasallam ekitegere ezambi lyokuwasa maamawo mukakitawo baba inakutta bosi singa bakuwoninga n'olemerayo oba oyina kuttibwa butibwa shari'a bwetugamba kama arsala nabiyu sallallahu alayhi wasallama bara yamutuma yasisinkana taatawe nga nabi amutumye sallallahu alayhi wasallama omusajja yawoye maama we omuto genda omuggyeko omutwe ne mali yogyendeetere idhan zambi ddene singa owowa mukakitaawo la yajuzu dhalika shara'a ngeri efaanagana bwe ama arida'a okuyonka kuno kuyina ahkamu kuyina ahkamu di omwana ono lwabeera haramu okubeera nti tawasa mukyala gwayonzeeko dilwabeera haramu enyonka ziba mmeka istalfa al ulim baawukanamu ila arba'i masaili masala galyana dyo bwa haramu lwe bubeerawo ku mukyala gw'oyonseeko agasooka gagamba nti singa muyonkako marra fa akthala omulundi gumu gokka negyeyongeramu obwa haramu buba buyingiddewo abookubiri mwemwali ani auza'i mwemwali imamu shafi'i mwemwali asawuli mwemwali maliki bangi bonna bali omu bagamba nti singa omwana akuyongako marratan omulundi nebeguba gumu mukyala omwana oyo aba kusi haramu gyoli aba mwanawo yennyini aba mwanawo yennyini abalema kasula giteekwa kubeera mirundi salasatun fa akthala singa akuyongako emirundi oyonkayo emirundi esatu n'okweyongerayo omukyalo oyo aba afuuse nnyoko batujakkiriza na byonna ebimuvaamu abaana be batujakkiriza bakubawasa abookusa ne bagamba nti aa khamsatun marrat singa omwana ayonka emirundi etaano ku mukyalo oyo ennyonka ttaano obwa haramu buba buyingiddewo aba afuuse haramu obutamuwasa n'abaana be abatakkiriza bakubawasa abookuna ne bagamba nti la ashara marrat mwana ayina okuyonka kubeerera omukyalo oyo okuwezalira emirundi emeka emirundi kkumi bwegiweera emirundi kkumi obwa haramu bugizeeki buba buyingiddewo fama huwa rajih tugende nakirwa mirundi emeka egifuula omukyalo oyo nti haramu okuba nti tumwogereza waliwo abagamba ogumu baimamu baimatun kathiratun yaquluna dhalik bali nekyo muwafikuna ala dhalik babagamba nti maratan wahidan yakfi bihurmatin hadhihi lmuraa omulundi gumu gukumala omukyalo yokubeera nti ali haramu gyoli wetwatugenda nabo nabo bemulaba mwali muyaga nti mirundi ginda kuba etaano bwoba tonabakuweza mirundi etaano allah nakuwa chansi noba nga toweza mirundi etaano oba oyina omuwoowa bwoba ofunye chansi emuwoowa kasitaba nga bagikubalira nga tewaweza mirundi etaano ye mwalimu gyagamba bigiweera etaano embeera eba yegireki eba eganye mukyala yabakulemye abafuuse ennyoko wakadhalika famiry ebeera bakadde bo bannyoko n'enfaanagana bwenu waliwo aisha yatambulira ku mirundi kkumi mala kunyonka mukyala yo emirundi kkumi nalyoka afuna hurmatin bihadhihi murad walakin farajia fi hadhihi lmasala
emirundi gibe etaano emirundi gibeere etaano singa oyonka emirundi etaano ku mukyalo oyo aba afuuse nnyoko ne famire ye befuuse bakaddebo batujakkiriza oba tujakkirizibwa kubeera nti ogira ki owasa ye n'abaana babazadde kitegerekese mbadde mwagala nyogere ekyammwe kyekituufu kyembadde mwagala naye kiyinza okuba nga si kyekituufu masala masala mirundi emeka bwabanga yalonka gumu obwa haramu bwagaana bwaba yalonka ebiri gyagaana esatu gyagaana ena gyagaana yaweyonka emeka etaano obwa haramu bwayingirawo kama rajjahu dhalika ahlu lilmu abamanyi ekibatugamba mu ngeri bonna ne balina obujulizi bonna balina obujulizi ku nsonga eyo naye adamu ittisaai lwakti olwokubala ekiseera tekimala tijja kuleeta buli bujulizi bwono n'oli n'oli ababwagadde bwe buli buyitirivu ithan rajjahu baasalawo singa omwana ayonka ku mukyala emirundi etaano mwana omukyalo yabaafuuse haramu okugira ki okubeera nti tamuwasa n'abaana bamuvaamu wakazalika n'abazukulu b'abaana abo abatakkirizibwa kubeera nti abawasa ithan tugamba nti amabeere ago bwabaagayonka amataago ateeka gayonka obwa haramu butandikira ku myaka emeka obwa haramu butandikira ku myaka emeka singa omusajja asobera mukyala w'ekiro nga mukyala ayonsa n'asikamu kaasiseemu neyeebakirako omukyalo ekyakera ku muta aba afuuse nnyina mukitegeke bane basajja mwe bali ababba amabeere g'abaana bayitirivu bayitirivu ddala era omukyala kasa yeefuluusa bepa mwalimu ng'aligwako agenda okuyonsa omwana mwana aweza kukaba bukabi tola amabeere togalaba oli musiru akakuba mpi ko jihaji amabeere yagafunziza mu mbeera ye tekiina mutawaana osobola okunywako naye bawakisolekeremu omwana nywako gonywedde n'akawalimu oba kahajja ti okalekeremu kasobola okusiŋŋanamu walakini iha sharaba rajulu au iha massa rajulun sadya mraatin singa omusajja akwata ebbeeri ly'omukyala n'alinyonka nekizuuka nti yaliyonse amataago omusajja oyo aba afuuse haramu ku mukyalo oyo kuba munabagayonka mwebali ate era nga mbamanyi basongeko kuba bo mbamanyi bulungi tioyo mu kuyonka amabeere ga mukazi we n'omukyala naye yakikakasa nazaala babiri musajja mukulu n'omwana gwenina mbamanyi abayonka amabeere g'abakyalo walakin ekikulu nti kyekiri awo tukola tutya omukyalo oyo aba afuuse haramu ku musajja oyo oba ne kubanga ekireeta obwa haramu kuyonka tegereke katugambye nti yakayonka emirundi emeka singa ayonka emirundi etaano egiggwayo kuba lyamuwasa ayinza okubawuliriza emirundi etaano kati omukyalo yabeera haramu ku ye enkeera akeera ku muta mwalimu agendi kasita etaano giba nga giweze haja encyanga omukazi amuta agende aba afuuse haramu lwaki eye ate ekyokukuba ndi mukyala we akoze ekimuleetera okuba haramu ekimumugobako kyekyo abadde mukyala we naye akoze ate ekimumugobako okola
tayonka kumukyala we yafulire abeere nga obulamu bwe aleme kati omwana wabaalo ayonka kumukyalo oli abaalo ayonka abeere nga afuna ekyokulya akule nga aleme kufa omukyalo ono bwaba ayonse kumukyala we
haja akwise kwesanyusamu nayonka ku bbeeri ali awo alifiri awubadde oli yebasikayonkemu ebbeeri la kituufu akinyonyodde bulungi naye abamanyi kyebatunuulira kituufu kyagambye naye kitututunuulira obwa haramu butandika ku myaka emeka hawulaini kamilaini omwana aina emyaka ebiri n'okudda wansi obuharamu babu yingiddewo singaga yonkanga wa myaka ebiri gumu kitundu ebiri nabanga yonka mabeera ago obuharamu babu yingiddewo ama bwasimatuka emyaka ebiri nayambuka waggulu ne bwaganywa nagamalamu obuharamu tebusobola kujja kitegere kisuba nini myaka tunamulira kwemeka myaka ebiri teri kikugana kuddayo kuyonka mulimu abagatya ngaatya bwakazi wayinza omusubwa kitegeeza mukyalo silamu bwatugamba kasita oyonka ebbeere ly'omukazi aba afuuse ennyoko kati ombeere efaanagana bwetu kujja kuba omuyonka oyina emyaka ebiri ate noyagala omuwasi naye bwe kiba nga kikyekyo toyina mutawaala kasita oba wakisa n'olekeramu omwana yonka mabeere gayonke mu ngeri efaanagana bwetu falizalika emyaka haulaini kamilaini emyaka ebiri singaji yonka mu mwana muki ku mukyalo oyo obwaharamu buba buyingiddewo ezan ekyokubiri ekireeta obwaharamu mabeere kutuuka mu lubuto amabeere kutuuka muki mu lubuto kati singa omukyalo tukama mukabe nga omwana ono mukyala tumukabamu mukabe mabeere yuhurabu mataga tukama makabe nga tagayonka la yamusuha tamuyonka au la yamusu sadiyaha nga tayonka beeri naye netugakamamu netugamuwa nga tayonse mayonka obwaharamu bujja singa amata gano tugamuwa nga tuyita mugakamamu osobola okugakama negavamu bulungi n'ebyuma ebigakama webiri omwana aganywera bweru wa beeri era obwaharamu bujja kuba bagamba okuyonka kwe kuleeta obwaharamu bujirawa amakubo ge gaba gaawukanye naye omuntu asigaddeyo omu namusheikha kiba kitegeeza nti amata ago kasita gafuna we gayita ne gatuuka mu lubuto kati bwagayita mu nyindo tuyinza okugamuwera mu nyindo netugamba nti aa omwana ono ajja kufuuka haramu ku mukyalo ono mubikkula ennyindo netumuteeka obutiba mu nyindo netugayisa mu nyindo ha kati hukumu emukwatirayo gatuuse mu lubuto kasita gatuuka wa we wali obuzibu naye singa aganywa nga buli lwaganywa agabuuga tegatuuka mu lubuto obwaharamu buba tebugizeeki buba tebuyingiddewo kubanga manaafiu allabani emigaso gye twagala omwana agifune tegituuka amata gamala kutuuka mu lubuto negatandika okugaba emigaso ku mwana onaakule algazaiya omwana asobole okubeera nga amata gano gazimba omubiri gwani gw'omwana ethan betugayisa mu nnyindo netugayisa ne mukamwa oba mukutu kasita tulaba ndigatuuse mu lubuto obwaharamu buba bugizeeki buba buyingiddewo kifaananya ddala bulungi nnyo nga omusajja bamugyamu amazzi semens ne bagateeka ku magi g'omukyala ne bagazaamu naye nga sibbaawe mukyala tazaala waliwo ensonga nga 8 zigala omukyala okugira okuzaala ezimu ku zo batera okumera ebinyama ebinyama bibeera muno nga sipamuzi zino oba semens ezituuka ku magi ekyo kimu omukyala azina nnyo nga yazina nnyo ng'akyali muwala tasobola kuzaala n'omusambi w'omupiira n'omukubi w'ebigo ne wakalati awo na tebasobola kuzaala netukizuula bulungi ti omukyala atusize ekitala ky'okuzaala netugenda bayinza okugakebera nti amagi waliwo akantu bakayita tuuta abasawo bakayita tuuta be bagateekera ne bagakebera be bagateeka mu katuuta ako galeeta kala ya bbulu ti amagi gano gasobola okufuna ne bagazzaayo kati maga nti aa tugende mu semen banks tuguleyo amazzi tugaleete tugateekemu afune omwana ensi ezikyasinza okuba ne semen banks britain mweri america mweri france mweri australia ziina zonna semen banks netugagulayo netujja amagi gemalamu naye olwokulaba nti ekuwe gaita sima dopu netugateka kukatuta kafe tukateka ko ufuna fertilization ya maji bakateka mukatuta abasawo bakajita katiseka tukateka kuna tuleta mazi gali netugateka kuna tukateka munda mchaloli umano ya bala mwati eh? Umchala tukali mbufunzo mchalo ya baba yenze ya baba tayenze eh? Abawe awe ayenze ayenze kuwani eh? Amusanze wati idhan chemba tijama na marija kuataganye hukumu ya matagani ngeri jika tuuse murubuto nga yesenta evako bwa haramu na amazzi gali gatuse gatya ku maji g'omukyala we wava haramu tusegerekese kubanga kuba eri gatuusaayo tulimanyi ahallallahu ahallahu llahu jalla waala ala yabikulaga bulungi ky omuntu okuzaala asinga kukola bwati kitegerekese bulungi naye ye natayagala kulikozesa naayitalina amazzi ne gatuuka ku ki naga nti aze sinaba kwenda ani gwe nayenzeeko sharia mugamba nti algharad ekigendererwa amazzi gatuuka gatya gaani era gatuukawo gatya masalan tusajja asobola okugamba mukyala we nti akasi nootegere nti nkulekera emirimu gino togikola buli kaseera obeera waggulu emuki waggulu kukalina ugundi erisatuha waggulu gyobeera naye wallahi nkulayirira Allah bina kusangayo waggulu oba bona ogendayo noli benalaba amadala ngaogalinnyi ng'ogenze waggulu wallahi ngenda kukuta sengo noolinnya amadala n'ogenda waggulu wallahi ngenda kukuta ati musajja omukyala onaafuna omusajja nagajanga ompeeki n'amuweeka ye omusajja n'alinnya ku madala ye n'abeera waggulu kati n'agenda n'amusanga waggulu kyalagala wallahi sinaba kulinnya ku madala talaka yetukuba nedi eh? Talaka etukuba nedi etukiddewa anti bana usulu bagamba iza kana al amru mashrut ekintu ekibeerako shurut watawafalat shurut shurut nezituukira waka matrub kiri kyebakuganya kigira ki kituukirira kati yamugambye nti bw'oyita ku madala n'ogenda waggulu okutuuka waggulu eri sharutu yakuyita kuki ye sharutu etuusa okuva waggulu eri kati sharutu yagimenye ye yagambye nti yangambye okuyita ku madala kati sigenda kugayitako kanfuna mpeeka yaba agalinnyako sinze agalinnyako agalinnyeko mulala sinze kati nze neŋŋenda waggulu agenda okumbuza wayisewewa nti wallahi sinaba kulinnya ku madala tolaka yetukuba neri etukuba tutuuka yohana anti yagaye nti woyita ku madala n'ogenda waggulu tagayiseeko kati naye waggulu agenzeeyo kati okutuuka waggulu gabadde magezi ge sige gwe gwamuganye kati etu naam naga nti woyita ku madala n'ogenda waggulu kati nze ntuuse waggulu nga siise ku madala kati tubuuza talaka etukuba tetuuka ng'ayise ku ki kati amadala tagayiseeko yensonga lwaki yafunye amuweeka kyekyamulesiza amuweeka ajina kuwoza amugaye nti waŋŋaanye okuyita ku madaala nze saayise ku madaala oba n'afuna omugwa nebagusiba agumusibirayo n'agulinnya ng'ayita wali n'agenda waggulu talaka tetuuka naam aha
obulabe oba okuyita ku madaala kusobola okugaana okuzaala namugamba oba olinnya wano ojja kuyitanga muli kutuyitanga ku madaala
ate ndabanga ye wagundi mwabitegera yohana kitwagala istinbat al-hukm butai bajjamu hukm mudalil mulyango mulungi nyo kaifa tastambitu al-hukma min ad-dalil ojjotya hukm dalil yogira kilala atina woyogira al-hukm yadur okulamula kuchuka atutunulira nyo ile eleta hukm esobola kuchukira kantu katono bwekati ichokula bilako nabi sallallahu alaihi wasallam tuachira baloli bali tinyama awaka nabi tala sadaqat nabi yaita sadaqat namwe muchimani niba tu ninyama awaka ngabaji wadu muhula bali mamitabarira yari akula awaka nabi agendo kudaba mtekede kudodo ati barira alia nyama kinga liya agala nye supu nabi ulambu ya liya agala nye nyama noku uta nabu zati ati ndaba sitegele mbeza angiza ugana zonu atezi nuzapeyo kusingiza ati naam ati nilulia tori ya mnai ya rasulullah mungu ya kugeriti tori ya sadakati basadakideji basadakide barira yano sadaka yiri makago guto ina kumugawu fakala nabi sallam kitufu na ye sinza ati utali ya kunyame naga kakati chimba muko la chi gubalira basadakide gusinze kati gwemva kirabo nabi yali akikiriza laga kati gwemva nga kirabo yebalira ali sadaka oli na ali sadaka ngo nali akiki kati hukumu lecho kan nabi yali akira wa mutwana edde ko bibira yali abikiriza oli nga ali sadaka kumva zenzimu lidalika alhukum esobola okuchukira kantu katono singa Allah yakuwa no bibi yango bitegera bulonji lidalika akulu tugamba nti omukyalo ono bwabanga amata yamuwa mawe nga yanywa manye sibelerye nigatuka mu lubuto bwa haramu babuyingiddewo omukyalo yabatakkirizibwa kugira ki kumuwasa mungeri efaanagana bwe olidhari singawo tokkirizibwa kumuwasa naye ate abaana bazadde boogira ki nuba wasa bana basingabo bana bakujjawo bana batawo mtu abo nojira ji oba wasa bulu nani nti obwongo buto obuteeka mu hukumu kiriza hukumu kye kugamba mubitegede wana mu baganda kinzo okuba ekizibu mwana wasingawo nendo zanabo bakikiriza kaka santi bakikiriza abaganda bakikiriza bulungi nti omwana wa singawo omuwasa ni wakojawo lwaki wa mugani kuba si musayigo
wakojawo ba mama waganda wasingawo ba kizibwe
yani tola ni wogenzo muwasiza kasita kukabamu akabwanyo kubomu mazo muwasa idhan kati sharia bwetu we bwetulaga bulungi kati singa wagaye singa tomuwasa wabula ata abaana be ate singa wa mukyalawo yo yenyini ajja maka n'afumba singa wa mukyalawo ye gwayita singa aha singa w'ensonga singa wa mukyala y'ensonga nsonga ki eyo ati nsonga kiki gyamwita obwensonga aha omukulu wenge yagambye nti amala ensonga kati waba singa ow'ensonga afumba oli mukyala wo gwayita senga ng'osobola okumuwasa ye yennyini so nga ate ono gwoyita senga ku sayidi yaani yakitaawo yo tokkiriza ddala singaawo ne khalatu yaani muganda wa nnyoko tokkirizibwa kumuwasa kitegerekese n'abaana bagize abaana ate bazadde bo baleeta mwana wa mama w'omuto muleeta nga we mwakiyize wakazalika ne wa singaawo omuwasa kati wano wasa baana so nga ate eri ku mukyalo wasa ki senga yennyini ow'omukyala gwayita senga wabikwataganya ihanazi aha kati ensonga ereeta obuzibu eriridawa butafumba mulundi gumu tono kamuteke kibuye atumuna nasigalewa empiji aha wabula ono bwavao singa jidadala bulungi nyuna ajiraji nafumba nemuka kitawo kitawo ono no na atakuzala bwabayi nayo mwana tugambe nayo jiraji naitu ina mtawana nayo muleta na ajiraji nafumbira dala bulungi nyo nga tewali mutawana songa atema mubazadde la abama mubazadde ne bwabanga yabazaale eri yajja abazadde abana tubyawula mama unajja nga azadde abaana tugala hatu wasoma elimu gye tulina mpitiri nolika ngenda kuwasa kinagayiza baba mama yaleka abazadde eri abutokwatako nayo natakuzaala byaleka azadde eri tulina buzibu akuleta kugira ki kuwasa kubanga luli Luganda lulala kuluno bale mbitegede سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين